Iyi spesi isa niyo nari ntwite none ndumva ibise bimanutse igiye kubyara ikintu harabika umukuru w'igihugu nibande ese nabahe je bamwe ndabazi kuko turabana muri za Amerika ndabazi n'amashusho yawo ndabazi iyo atari umwana wo mu genocidaire n'umwana n'abantu bavuye mu nkambi za tingitingi abandi bakava mu nkambi ziriya zitwa ka ntuza Benako nabo base rero bo barashaje bamwe bapfiye ishyanga mu mashyamba ya Congo rero ntimutangazwe nabo bavuga ibintu batuka umukuru w'igihugu niko barezwe niyo mashereka bonse ntushobora kugira ngo ufate umwana wimbwa umuhindure umwana w'inka bamaze imyaka 170 iyo ndabivuga simbitinya murabyumva iyo umuntu amuhaye ubutegetsi umubiri yagaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu resulta ni ziri jewe ndabivuga rwose nemye sindiminu ikindi guhangana mpora mbivuga buri munsi ese mwabana mwe mwabantu mwe iyo nk'umuntu ufite YouTube nka ruti agira za like ebyiri eshatu turi nka 500 dukunda igihugu mwe mwumva bimeze bite ese iyo mubona za channel zacu nk'igicaniro ukabona bamwe nibo bazijyaho ntiturenga 10 iteka ariko ibigarasha byatangira kuvuga ko nyiri igihugu wacu perezida wacu adukuye mu kaga yapfuye uriya umoka padi Nahimana akagira za views zigeze ku 300 mwebwe nimutekereza
murakoze cyane ira nuriya mugabo wo muri Amerika waherutse kujya kuri YouTube arimo gutyaza imihoro arimo kuvuga ko anytime biteguye kongera gutema bavuga ati abana b'abayobozi aho bari hirya no hino iyo avuze abana b'abayobozi unfortunately ntabwo bari bujye gushaka gusa ngo ese iso cyangwa mama wawe n'umuyobozi mu Rwanda ahubwo we icyareba n'umunyarwanda wese utari mu murongo nk'uwo we arimo uwo niwe wese ushobora kugerwaho n'ingaruka z'ibyo barimo kuvugira ku karubanda uriya mugabo ndumva yiba yitwa Mako something
bazaze turahari twarabyaye dufite abana abasore beza b'ibigango bazongere genda bibabwiye kandi nzi ko benshi muriho munyumva mubiza mu bijyane muzaze tuzabereka abana banyoye amata imyaka 30 uko bambara murabyumva neza mwangegera mwe muri aho ngaho muriho mwumverega ndababona ndabazi nimugende mubwire bene wanyu muzajye mumukira hanze nk'imbwa ziziritse gutukana nibyo muzi muri abashumba mwabana mwe bingegera muzaze duhangane nibyo gyo navuga rero
urukumba ntabwo ufite byinshi byo kuvuga njyewe ndi kutubwira umuntu uri aho ugenda ukabyagira muri spaces zabo inyuma tukaza gufayiringa gushobora kwandika message nk'izi ngizi za sage aha ngaha nahagarika ngo bita Guevara dore ukuntu yanditse dore ikintu yamubwiye reka zenye basomere mwa bantu mwe ndabona rameki bitari kumukundira
impa ndimo ndabibona
message
mwa yaranditse ngo bro ngo ndabona bakwihaye ngo I have just reported the space nawe bikore ngo when 8 people does so ihita ivaho
yarari kwandikira umuntu bita Guevara ejo bundi turi kumuhamagarika amagambo abamukanwa ka Guevara murayazi
aca mu gikari ajya kumwandikira na Hasoni
yandikiye Guevara aribeshya agira ngo yoherereje I mean uriya Guevara niba yarakoze screenshot ushaka kuyoherereza abantu aribeshya inzaho
yego sha
so niba umuntu nk'uyu ngo twirirwa na maha akaza hano tugaragaza ko tumwe ariko we akaba uzareba muri spaces z'abaragenda akavuga ko ari umujyaga my friend so ntekuyarira ijambo njye bwa amazina yawe ngo bavuge ko bawe in the space no reka njye ntumbwire nani audience iraha wowe muntu ujya kwicara muri la space ukagenda ukajya kumva uriya mwanda ukawushyigikira akabona iyo audience you are one of them njyewe nkunyuramo na catfish nkubonamo uraduye nkabo uri ikigarasha nkabo ibyo ukorora ibyo bakorora bishyigikiye niyo mpamvu biryoheye amatwi yawe uri kujya kubyumva c'est tout murakoze
arakoze cyane Godfather rero kumbe message umva there is nothing will hidden forever nta kintu kizihisha iteka n'iteka n'izi message birangiye tuzibonye urumva mwabantu uko muteraniya reka mbabwire mumaze kunshobera pe twemere mugiyeyo ariko mugiyeyo muteye amatako mubigize nkaho muri bamwumva mwumva ikibwirizwa kibarimo basoma muri mwene siraki urumva mugize nkaho muri kumva ibintu byiza mwabyenjoyinze mwabitagatifuje mwabigize byiza turehego kandi murakomye yombi mushyize hama emoji turi kubareba mwarangiza mukigira nkaho tebele yuko mutarimo kwigira nka bino bigarasha umuntu tuka president abateri 10 mu mutima w'igihugu umuntu tuka umukuru w'igihugu uwo muntu abonye n'uburyo yanamwica umuntu ugambirira guhitana umukuru w'igihugu umuntu ntabwo ari umuntu wo kwizera si umuntu wo gukunda umuntu utinyuka akaza ku mahitamo yawe reka mbabwire muribuka imirongo mwatonze ku izuba ry'amanywa y'ihangu saa 8 mujya gutora umukuru w'igihugu ukitorera umuntu warangiza ukajya guha agaciro abantu bamutuka uburimo wisuzuguza burimo wigira nki uba wigira ikintu abantu batazi uba wigira ikintu nawe ubwawe utazi uburimo utenguha uwagushubije agaciro uru Rwanda aho rwavuye umuntu zakabwa ngo president ngo Kagame ngo niwe muntu mubi ngo Rwanda rwagize ngo n'icyorezo ngo n'igihano ngo Imana yahaye u Rwanda president wa Repubulika wambuye ubutegetsi basobamaza abantu president araza bambura ubutegetsi araza abambura imipanga araza araba araza afata igihugu araza afata igihugu agiha amahoro agiteza imbere aho ubumwe abagora abantu ababanisha neza uretse gato rutirukana murego ndumva hari ukuntu mfite ndumva hari umuhamagaro ndimo ndumva hari ukuntu kumva umukuru w'igihugu araza bamurura ku bantu mwabamaze abambura imihoro abambura amafuni nduru mwavugirizaga abantu arazibambura uko mwakurikiranaga araza ibintu byose abishyira ku murongo aratunganya u Rwanda uyu munsi ruragenda rwabaye amahoro mwarangiza mukaza mugafata u Rwanda mukarugira uko mwishakiye araza afata u Rwanda mwari mwaraduciyemo kuva mu myaka za 40 twarakwiriye amahanga yose araza rusubiza agaciro abantu turongera turarutaha turaza tubana neza nabo dusanze turasubira turongera duhana mata turasubira turongera duhana abageni turasubira turasangira mwarangiza mukaza mugafata umuntu wakoze ibintu nk'ibyo amahanga yose abona bidashoboka niko amahanga yose abona bidashoboka murangije muraze muramufata muhinduye mubi uricara ugatinyuka ugaha umwanya isegonda imwe umuntu uri kuvuga umukuru w'igihugu wakoze ibyo bintu waje akagukura mu kaga n'akangaratete mu rwobo rw'intare zigize ruharwa urumva akaza akabambura ubutegetsi akunda ko tujye tukavuga araza abambura ubutegetsi kandi n'ubu ntago babwisubiza rimwe na rimwe tuba tugomba no kugira ngo nabyo banabimenye araza abambura ubutegetsi kandi n'uyu munsi ntibabwisubiza nta nubwo bazanabwisubiza u Rwanda rugomba kuyoborwa mu mahoro mu bumwe mu mibanire myiza y'abanyarwanda nta muntu ukwiye kongera kujya guhezwa ishyanga kubera ibwoko afite none uyu munsi muratinyuka umukuru w'igihugu wafashe igihugu akongera igihugu cyari cyabaye umusaka prese gato igihugu cyabaye umusaka igihugu kinuka u Rwanda runuka abantu mukiri batoya ntago mubizi u Rwanda runuka u Rwanda rwabaye umwanda rutemba amaraso araza afata igihugu aragihindura uyu munsi umuntu ageze mu gihugu ahindishwa umushyitsi n'amajyambere areba uko abantu babanye akabona ni byiza ariko urafata isegonda ukajya kwiha abantu basenye igihugu nta soni nta n'ubwo bufite iyo mubona umuntu space ikozwe igatangira topic ari ibintu byo muri Congo bamara gufata ibintu byo muri Congo bagahita bazamuriramo perezida wa Repubulika bakazamuriramo gutuka perezida avuga ngo nimbwa uratinyuka ntambwe ishobora kubaka u Rwanda ngo rugere aho rugeze uyu munsi ntambwe ishobora gutinyuka kubasha kubanisha neza abanyarwanda ibaho yaba abantu umva iyaba ibikorwa perezida wa Repubulika yakoze ari byo bimugira imbwa nanjye nakwifuza kuba imbwa nanjye nabimbwa nkakora ibikorwa nk'abiriya hanyuma mukagenda mugafata amasegonda mugafata amasaha mugafata umwanya mukicara mukabashyigikira mukabaha umwanya mukabumviriza mukabaha ama emoji mukabakomera amashyi mukabafana mukagira gute hanyuma mukigira nkaho muyobeye iki gihugu cyanukaga iki gihugu cyari umwanda cyaranukaga inkongoro zari zarashishe zarariye abantu imbwa zarariye abantu hano mu gihugu imbwa zarashishe kubera kurya abantu mwarangiza mukicara ngo mukagenda mugashyigikira abantu basebye igihugu basebye uwahagaritse ibyo byose mwarangiza mukigira abatagatifu ngo murimo ngo murubakira ngo ku mahoro amahoro abantu barapfaga ibyo muvuga ngo by'amategeko ngo byanditse mu bitabo byose byari byanditse ariko abantu bagapfa uyu munsi umuntu aratinyuka kuvuga kuri ibingi mukajyana mukandika mukamuhindura mubi mukamugira umwanzi mukamugira umuntu udakunda abantu mukamugira umuntu ugendera kumoko nta moko abanisha neza abanyarwanda ibyo rero mwangiza mukabyubakiro mukigira hanga harya ngo hatagira umuntu bavuga agakoma rutendere reka uyu mugoro batubabwire n'ubundi zikamwe zitahanye
we nta kindi umaze uretse kuba amayibore ku gasozi ugende uje wiruguhena bagutinge kandi kindi ntuzongere kumenyera umukuru w'igihugu ugende umenyerane nabo barozimeri na ba Noble Marara mwahisemo kubingegera mwahisemo kuba za mayibore zo ku muhanda ntuzongere na rimwe no gutinyuka watinyuka umuntu urakanga abantu
barakoze space buracya na ba Marara nabandi nabonaga ari benshi cyane buracya bako iwakumvisha nk'ino bavuga
umva nkubwire ndeka nkubwire aba bantu urukumva aba bantu nta bwenge bagira urukumva bo baricara bakumva yuko gusebya igihugu no gusebya umuryango wa His Excellency ari byo bizabagira ibyamamare.